Ọdịrị sosha kolọbụ Naịjirịa. Ọdịrị sosha kolọbụ ndị ọma.
Onye eribe, ocheta nwanne ya. Onye ṅụlalị ibe ya ṅụrụ. Udoli funanya, keji mala ọdịrị. Ebe aṅụlị dị.
Chukwu dubanyị yo.
Ọkasị akasị. Chukwu dubanyị yo.
Chukwu na dubanyị yo.
Chukwu dubanyị yo. Ọkasị akasị. Chukwu dubanyị yo. Olise bụrụ ụwa ngọzi onye ọbụla n'ofu n'ofu.
Ọlụ mụ bụ ịgụ egwu, ebe onye na-alụ ọlụ bụ ụgbọ ya. Onye na-ele abịa na-ele ka anya nwee ụlọ. Onye ọlụ ụgbọ kọlụ ji na nne ka anya gwute nnukwu ji. Ibe ọjọọ ama gbanata anyị iru ma ncha. Anyị jee n'udo, anya nata n'udo. Olise bụrụ ụwa ka anyị na-ayọ. Onye na-akpaghala ndị ojebe okoro. Abịakwa n'ebe anyị na-eti egwu. Ụwa mụ bụ ụwa obi aṅụlị. Ọdịrị sosha kolọbụ ndị ọma. Anyị na-eme ka ọ bụ nne. Onye eribe ọchacha nwanne ya. Onye ṅụlalị ibe ya ṅụrụ. N'omume ka ị ga-eji m onye pụrụ n'anya. National President Ọdịrị. Hachif Senator Samson Nnemeka Ugachukwu. Ezi Ohimoma. Ishi Ewebiri Eko Enyi Kwonwa. Okosisi Roko Nosumeyi. Egbe eji eji ọgụ ndị Igbo niile. Chairman of Managing Director Sineco Investment Company Limited. Anyị bụ ndị ọdịrị nesiela anya wepụta gị. Si gị dụla anyị gaba. Maka na omume gị na-asọ onye ọbụla ọsọ.
Okosisi Roko.
Ọ na-ekwu ekwu ọ na-ememe Action President. Ọdịrị Social Club of Nigeria. First National Vice President Chief Mike Ezeanochie. Ezeamata Ogwomudia International. Ọgbara nna bụ ife of Ezinibite. Second National Vice President Chief Nicholas Isiokonkwo. Ogbebiekunia Ọbụtụ. Ọchịrị ọzọ gburugburu Ezi Ohimoma. Chief Dennis COS Kogo. Ogbegwu na Mwoka. National Secretary Ọdịrị.